money money made money nacho nakora ku bwawe mbese money money buri wese aragushaka nje byikubye kane singuhara yenge nagukunze nyifitine mera mu musini nkagura mu jomba yine ugufatishije wese ubgabahiriwe tagufite mu buzima warabihiwe kukugira niyo nego twarahiriye nubwo birangira bamwe tunisariye nuwe mwami muri no sinje wenyeza nuwe mwami kazundutira uwiceza mukundwa nkundanje umwitifeza money 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 nikubona dayimona hita ngira honi money 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 fizibintu nyitwariye ngira umukoloni money 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 nikubona dayimona hita ngira honi money 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 fizibintu nyitwariye ngira umukoloni
numva nakwiba uri muri bank wenda bikarangira ngira muri gas numva nakwiba uri muri bank
Mazi igihe kinini nkushaka sinkubone komeza neza babasaza bubwibone tanga gatega uri hose nkugereho niwe gishoro nkeneye inzozi nzigereho nguru umushyitsi n'ujya umara kabiri kukubona n'ibitambo ubu niko biri muri nasare yitwaga makibiri ubu yitwa riri acuruza umubiri isiramaranye dufi bya kayizari tagufite ubu n'umukari wari bisaba moni ngukina kabiyari bisaba moni nguvurizwe fayisari moni 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 nikubona dayimona hita ngira honi moni 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 fizi ngwino ngitwariro